It's a boy, J Culture. Na mbiala mashidani, Mr. Kachi from
you,
Afrofi.
But
I hope I can see you.
Mboto kana dana mawe. Mapule ni, enze ni kutenda. Oh, mapule ni, enze ni kutenda. Mapule ni, enze ni kutenda. Oh, mapule ni, enze ni kutenda. Kutenda ye. Maria, Maria, Maria. Maria, 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 Maria.
Maria, Maria, my dear. Na papata mami wasanisia. Bula komunia wasanisia. Life kupanda iwe ni mamvela fia. Kaleza chapi, this is not fair. I did everything that you taught me. My chicken shawarma, my doctor mnezo leta. Let I want that you found a better man. At somebody you secure your future. Na eve mudala kote, twice your father's age. How do you even manage? Kunyasi fulu fulu ma damage. Ma plan yezeli kutinika kuvarike ringi.
Mapule
in love and hope. You made me believe that love pano pachalota kwaba. Ati ya wafe mumwa fairy tales. Muni bene babi sindilela. Shleki na fiona, lelo na viona. Kaleza chape katini na mvelela. Si lelo na salamu misozi. Kukonkeleza magelo wa kusolwezi. Vanisi ya na zambezi ito na kumenzo. Maria take it easy. Wiso na noko walifunda wino wino. Wika tuletelo mupamba. Apa pena ni mkusa ambamo. Kozi tefe wali. Comes
Mapu